We are grateful to God once again this afternoon, and let us open our service and international service that matter by singing Resting in the Lord, number 71, Resting in the Lord. It's where we found the hope, mercy, and the grace of God. And our reading after that, we ask Brother Lakshmi Banda is going to read for us Ephesians chapter 2.
I hear the voice of Jesus say, come unto me and rest. Lay down thy way while I lie down, thy head upon my breast. I came to Jesus as I was, way and worn and sad. I found in him a resting place, and he has made me glad. I hear the voice of Jesus say, give what I freely give. The living word hath tasted one, so down and think and live. I came to Jesus and I drank all that life-giving stream. My face was quenched, my soul revived, and now I live in say, I am this dark world's end. Look unto me, thy morn shall rise, and all thy day be bright. I look to Jesus and I found in him my star, my star. And in thy light, O life I walk, till troubling days are done.
Let us humbly listen to the reading of the scriptures, Ephesians chapter 2, Brother Lysa.
Yes.
Chapter 2, this one. Ngibonile ukuthi ngoba ukhala unali akupha umzola ngabizo somazami zimene mude namo kale monga mama yekuya jikola basi monga mabukulu wa muri wa mlengalenga wa mzimu wa kujita tsopano mwana akusambeni amene ife nosenso ikale tina kumira mo pakati pao kale njira kola ko zatu zatubi lati ndi kuchira zifuniro zatubi ndi zamaganizo ndipo tinawo ali ampiwo chibadwire monga sotsala koma mulungu wolemera chifundo chikubwa cha chikondi chache chachikulu chimene anatikonda nacho tingakhale tinali akufa mzola kwa zathu anatipatsa moyo pamodzi ndi khristu moyo wopulumutsidwa ndi chisono ndipo anatiukitsa pamodzi natikhazikitsa pamodzi mzakumwamba mwa khristu yesu kuti akaonetsere mnyengo zili kudza chuma choposa cha chisomo chache mkukoma mtima kwapa ife mwa khristu yesu pakuti muli wopulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwa chikhulupiriro ndipo ichi chonse chokera kwa inu chili mphatso ya mulungu chonse chokera kuntchito kuti asadzera matemo pa aliyense pakuti ife ndife chipango chache olengedwa mwa khristu yesu kuchita ntchito zabwino zimene mulungu anazipangirapo kuti tikakhale mmene lesilebe momwemo kumbukirani kuti ngale inamikondo mthupi otchedwa kusatulidwa ndi otchedwa mdulidwe mthupi umene unachitika ndi manja pakuti nthawi ija mudali opata khristu alendo apadera nyumba ya israeli di arebo aribe kago di mapangalo amalungezano oba na shiyebegezo di oba na mungu zikola pansi koma tsopano ma Kristu Yesu imamene mudali kutali kale anamuchenjezano mukalipa kuzi mwazi wa Kristu pakuti iye ndiye mtendere wanu amene anachita kuti onse awiri angakhale mmodzi nagume kumalukusa pakati atachotsa udani mthupi lache ndiwo mawu achilamulo cha kutchulapo malangizo kuti alenge awiri wa mwayi yekha akhale munthu mmodzi watsopano ndi kuchitapo mtendere ndi kuti akayanjanitsa awiri wandi mulungu mthupi limodzi mwa mtanga adapha nawo udaniwu ndipo mmene anadza analalikira uthenga wabwino wa mtendere kwa inu akutali ndi mtendere kwa iwo apafupi kuti mwa iye ife tonse awiri tili nawo maombolezwe malowedwe athu kwa atate mwa mzimu umodzi pamenepo ndiponso sumuli alendo ndi wogonera komatu muli amudzi omwewo oyera mtima ndi abanja la mulungu onongika pa maziko atumwi ndi aneneri pali Khristu Yesu mwini mwala wa pangodya mwa iye chimango chonse chilumikizika pamodzi bwino chikula chikhale kachisi wopatulika mwa Ambuye chimene inunso mulumangidwa pamodzi mukhale chokhalamo mulungu mwa mzimu.
That's a wonderful direct reading in our own version. It's a great book concerning our salvation. And you have he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath he quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, but that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of the works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore remember that ye being in the time past Gentiles in the flesh, who are called and circumcision by what which is called the circumcision, in the flesh made by hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. 17. And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and no more foreigners, but fellow citizens with the saints and over the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together grows unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. He was blind, but now I see. It was grace that drove my heart to thee, and grace
much. Well, let's take our Bibles and look together once again in Acts 10. And my text is going to be from verse 46 to 43. And I will be speaking with you about what it is to preach peace by Jesus Christ. Preaching peace by Jesus Christ. And this title is taken right from verse 36, where Peter, speaking to Cornelius and his family, sent of God, says, "The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all."
Watengedwa mu verse yake ya 36 imene Paulo amalankula kuti mawame a Petro amalankula kuti mawame ne anatumidwa anatumiza kwa ana Israeli kulalikira akulalikira uthenga wabwino wa mtendere mwa Kristu ya Kristu Yesu ndiye ambuye wa onse.
And he continues verse 37, that word, very specific, that word which God had sent, preaching peace by Jesus Christ, that word I say, you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached.
Ndipo uthenga ukupitizika mu ndima ya 37 imene kuti mawuwo muwadziwa inu kutanthauza kuti mawuwo ngapadera dera amene akulankhulidwa kale mu ndime ya mbuyoyo kuti uthenga wabwino wa mtendere wa mwa Khristu Yesu ndi mawu amenewo a mtendere wa mwa Khristu Yesuwo adadzawo ku Yudeya ronse akuyamba ku Galileya ndi ubatizo umene Yohane anawulalikira.
Now here's the content of that word. He says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him.
Ndimauso osangalatsa ndi olimbikitsa kwambiri chifukwa matsikaba kuti za Yesu wa ku Nazareti. Kuti Mulungu anamdzoza iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu amene anapita-pita nachita zabwino nachilitsa onse osautsidwa ndi mgerekezi pakuti Mulungu anali pamodzi ndi iye.
And we are witnesses, verse 39, of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree, him God raised up the third day and showed him openly.
Pamene kupitiriza kwake ndima ka 39 kuonetsa kuti ndipo ife ndife mboni za zonse adazichita mdziko la Yuda ndi mYerusalemu amenenso anamupha napachika pamtengo ameneyo Mulungu anamukitsa tsiku lachitatu nalo lakuti aonetsedwe.
Now here's where we see the very particular grace of God in who he reveals Christ to. It says in verse 41, not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead.
Wow. Si kwa anthu onse ayi, koma kwa mboni zosankhidwiratu ndi Mulungu. Ndiwo ife, amene tinadya ndi kumwa naye pamodzi atauka iye kwa kufa.
Now notice how it's put in verse 42, and he commanded us to preach. This was not just asking for volunteers. He commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead.
Koma tu pali mau ofunikira kwambiri mukamaliona ndima ya 42. imene kuti ndipo anatilamulira ife akamata anatilamulira ife sikutanthauza kuti pausweka anthu odzipereka okha ayi mulikusasweka mavolontiya anthu odzipereka okha koma adalamulira anthu ake anatilamulira ife tilalikire kwa anthu ndipo tichite umboni kuti uyu ndiye amene ayikidwa ndi mulungu akhale woweruza amoyo ndi akufa.
To him, that is to the Lord Jesus Christ, give all the prophets witness, he's the subject of all of Scripture, that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sins.
Adzalandira chikhulupiriro cha machimo awo mwa dzina lake la Yesulo.
I've often thought that if I was stranded somewhere without any communication with the outside world and I had just one portion of scripture in my pocket, what one would it be?
Come again to that point.
I've often thought that if I was stranded somewhere without any communication with the outside world, or I was in prison and I could not have all of Scripture, but all I had was one little piece of Scripture in my pocket, which one would I want to have with me?
Zinthu zizili bwino koma ndili ndi kanusu kamodzi kama wa Mulungu kamene ndidakasunga kayamwe isadzo lindamangidwa palibe mawu ambiri Bible lonse limene ndikoza kuwerengamo koma ndili ndi kanusu kamawu koti ndikoza kalalikira sikudziwa kuti kodi ndikadalankhula mtundu wanji nkhani yake nkadalankhula bwanji.
It would be difficult to choose, but here in these verses that I have read for you is the sum of the scriptures.
Kukada kala kwa uvuta kuti ndisankhe kuti ndilankhula kuti chani. Koma mawu amene ndawerengana anu limodzi kuchokera paja kwafika pamaperopa ndikuti pali kuya ndithu kwa mawu mauthenga ndithu ochuluka amene ndikhoza kupezamo ndikuphunzitsa pamene popo.
In other words, in what we've just read, we find out who Christ is, we find out why he came, we find out for whom he came, and we find out what he accomplished in his coming.
Mungani okhana werengayi tawerenga mmene mumawa kuonetsera zimene Yesu ali kuti Yesu ndani ndipo chana adabwera kudzikona lapansi adabwerera ndani ndipo amene adabwera adakachita chani ndipo pano ali kuti akupanga chani nkhani okhana werengayi yulankhula zonsezi zizi.
If you ever want to check your preaching, or you want to evaluate the preaching of any man, here we have in these verses exactly the message that any that are sent of the Lord must preach.
Kapena wina waga akamalalikira kuti mumdziwe kuti uyu akulalikira bwanji uthenga wake ndi wa mtundu wanji. Sikelo yake mulingo wake woyesera mukaone kuti munthu uti aliyense wolalikira uthenga wabwino anafunika aonetsemo Yesu ndi zimene adakwaniritsa Yesu monga mmene zikulembedwera apapa. Koma ngati wasempana ndi izizi mukadziwa kuti suthenga wabwino umene uya.
I was recently communicating by email with a preacher. And I asked him, well, when you preach the word, what do you preach? And he said, well, I try to touch on all the subjects. I try to touch on all the topics. So I preach, if I want to preach on giving, I preach from this portion. If I want to preach on witnessing, I preach on this portion. If I want to preach on godly living, I preach on this portion. So he has the Bible all broken down into subjects and topics. That's how most people look at the word.
Wow. Jeno ndapika pa mafusa na mafusa no kambira no. Ndi we ugadula likira uthenga wa bwino. Mu pingo wako kwa ndo wako amino malalikira. Umalalikira motani uthenga wako umaonetsera kwa ndo kwamba kwa Yesu Kristo. Aro ine ku ndi malalikira ndi ndi ma miti ya mafuziro ndi ndi zipuziso zanga zibere nda zisanja kuti ndi zizipuzisa bwino ku pingo wanga. Ndi wali ndikafuna ndilalikira uthenga wa chopereka ndi maurenga ya. Ndikati ndilalikira uthenga wa kudzipereka ndi maurenga ya. Kaya wachiero ndi maurenga ada sanje dziposito 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 kwanza zali bible ndi jada ndi kwanya kwanya nuri kawa god dziposito dziposito kuti chitenga huzi kala wise chitenga wise chitenga wise nimena ndi chitira mtumika amene weyo.
The truth is that even if I had no other portion of scripture and all I had in my pocket was one verse of all of the scriptures, verse 36 sums it up. Acts 10:36 sums it up.
Kani yakuti ineyo nkada kauri nali ndi verse imodzi yokha mbuku mwanga ndilika pepala kokha kuongola nkula machilidwe 10 verse aka 36 yokha osati maverse osati awerenga ineyo tele inali yokwana verse 36 yokhayo ulalikira uthenga wa Yesu osati ofunafuna kuti sonitake ziphunzitso zapadera zapadera I ndi 2.
See how specific it begins. The word. It doesn't say the words that God sent, but the word which God sent unto the children of Israel. There's one word. So when you run into somebody that says, well, there are a lot of subjects of Scripture that we have to touch on, and someone says, well, I preach topically through the Scriptures. Well, they've missed it, because there's only one topic. There's only one subject of all of Scripture. There's only one word that God has ever sent any of His servants to preach, and that word is Jesus Christ.
Mau amene anatumiza. Kunatazo ni mau odamoti. Nengene kutatazika mungu, amene Bible ni aziri mfa msidu kwa sama tuzilo, iji nchiputo cha jielo, iji nchacha opereka, iji nchacha kuji, iji nchacha kuji. Muka jozo na mungu ya data ika, mau amene amalikira sema wa mungu. Chifuwa mau mungu kusada gaulezi nchonzi nchonzi mau alipo amoti, nchifuwa kapangola nchonzi, mau amen. Kunatazo ni mau uo, ndi Yesu Kristu. Ndaru tenga ndumozi, umene mtu anafunika alalikire Yesu yeka, Yesu basi.
I dare say if anybody even quotes the word of God but does not preach Christ, they have quoted the word of God out of context.
Inadu funa kutsimiki zileni. Kaya muntu akozo ringa mau pena paliposa pena mkozo tenga o amena kutimbiki tani kaku sangala tani. Nukuri muzi mau nao mau mau kuala ligira kaya kukala nao pa mtima pa. Kuma ngati mau osa ukambaza Yesu Kristu yeka. Yari mau amene mda pezao mda sangao. Tere si mau so aidele mda traiga mda sokera. Paribes mene mda guira.
There are many that see the Bible just as a list of moral sayings from God or about precepts or teachings about this situation or that. But even that approach to Scripture shows blindness.
Ndeno amataka amatenga mau ena polinganiza ndi mavuto ndi nyengo zimene akumana nazo ndamana kuti mauya wako ndilimbikitsa pakuti mauya wako ndithandiza pakuti munthu wotalonso kuti azitenga mau ngati chithandizo cha mavuto amene akumana naye tsiku ndi tsiku ayeso watayikaso sakuwadziwa mau a Mulungu.
Whenever you read the scripture and you see the word of God written where that expression is used, in every case, substitute it with the Lord Jesus Christ and read it that way. He is the Word of God.
Mm. munemekera kusindikira zvakare mau amurungu ndamodzi amene ndi Yesu Kristu amene ndiye mlowamalo wachita chilichonse kuti kuti tembero linadililonse limene lidamufikira munthu lidachotsedwa ndi Yesu Kristu ndiye mau ndi Yesu muone Yesu ose ndi mau kwa ukhangarichidutwa cha maphunziro.
Even before he came into the world, we find him revealed. That's what the word is, revealed in the Old Testament, in type, in promise, in prophecy. He is the word.
Nyakretu Yesu asada kwele mziko linola pansi. Bible lima unetsela kuti anali kuvumburuka. Mau amavumburuka. Mukamona chipangano chakare amanendi mau amavumburuka muzitunzi-tunzi, amavumburuka mmalonjezano, amavumburuka muzindu zosiyana-siyana, amenewo adali mau, amene adali Yesu ovumburuka oonekera mchipangano chakare.
In fact, that's what the Apostle John wrote in John 1 and verse 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God.
Yohane tu adalankula mawuya wa motsimikiza pa Yohane 1 njimeke ya 1 imena matipa chiambi panali mau njipo mau anali kwa Mulungu njipo mau njie Mulungu.
In Hebrews chapter 1 and verses 1 and 2 we find this confirmed. It says, God, who at sundry times in diverse manners in time past spake unto the fathers by the prophets, notice, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. So the message of the prophets and the ultimate revelation of Jesus Christ when he came in the flesh was Jesus Christ.
Chimodzi modziswa mukaerenga mbuku la Heberi mutu wani ndi maike ya wani ndi ya chiwiriyo imene ikuti kalekale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneli maneneli ambiri ndi mosiyana-siyana koma pakuthapache pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika wolowa mnyumba wa zonse mwa iyenso analenga maiko ndi amwamba omwe kurantauza kuti zonse zimene aneneli adalankhula ndi mavumburutso onse amakamba za Yesu Kristu amalozera kwa Yesu Kristu ndipo Yesu ndiye kukwaniridwa kwa zonse zimene aneneli adalankhula nthawi ya kale.
How many times today do you hear about preachers preaching on prophecy and end times? And they take the book of Revelation and they divide it up about times and seasons and nations and what we can expect, when they have missed right from the beginning what is the message of the book of Revelation. And maybe you've missed it.
Taisira ndimalingalira ndikamaona anthu pasikuano kula aneneli amene adayikidwa anthu akuti awanda aneneli amaphunzitsa bukula chivumburutso wapaderadera akuule ulosi wazochitika zoopsa za mmasiku omaliza ndi adagawa nthawi ija kuti kudzakhala nthawi iyi kudzakuka chirombo ichi padzakhala nthawi iyi amagawagawa zikhuza kuti zidzakhala chonchi koma funa kutsimikizireni mmene adaphonyera poyamba uthenga wabwino adaphonya konse kodi kuti zina zonse zimene amaziphunzitsa zija ndi zophonya ali kutali sale zizimikire china chilichonse mwinaso ife tikhoza kukhala abodzi amene timakhulupirira kuti nyengozo zidasinthira kuti nthawi ya chirombo nthawi yachi nafeso ndiye kuti tidaphonya.
I remember when I was in school and we were assigned a book to read, the teachers, the professors would always say, make sure you read the preface, because in the preface of the book, the author is telling you why he has written the book.
Chifukwa mkakarenga buku la mneneli, buku lidalilose limakhala kuti mneneliyo akuze wezo ruchite.
Do you realize that in every one of the epistles in the New Testament there's a preface? There's a reason. You can go back and read the salutation. You can go back and read the very first part of every epistle, and it will tell you why that epistle was written. And I will tell you, it doesn't have to do with topics and subjects. In every one, it points the reader to the Lord Jesus Christ. And the same is with the book of Revelation.
Kodi mukudziwa kuti tikapita mchivangano cha tsopano. Mabuku onse amakalata amene adalembedwa mchivangano cha tsopano. Mene mujamu uneneri, umene udalankhula ndithundu uneneri, koma umene umalankhula kulozera anthu kwa Yesu Khristu. Kodi libuku linalili lonse mmene mujamo ngakhale buku la chivumbulutso ndi uneneri umene umaloza kwa Yesu Khristu ngati kukwaniridwa kwa mawu kodi kuti Baibulo buku lopatulika siliso yakaso kugawidwa mzinutswa kuti ligawidwe apa ndi apa ndi apa ayi lonse uthunthu wake udakambaza mwana wake Yesu Khristu yekha basi.
The book of Revelation, if you look there just briefly, Revelation chapter 1, verses 1 through 3, this is the preface. It says, the revelation of Jesus Christ. It doesn't say the revelation of end times. It doesn't say the revelation of what you can expect in times and seasons on some coming earthly kingdom. Nope. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him. In other words, Christ never spoke but what the Father gave him to speak. The two are one.
Mwachisanzo tingoona kwa mavesi awiri atatu nusu ziwiri zitatu zochokera mchivumbulutso buku la chivumbulutso kuti tidziwe kuti uneneri onsewo mukamalengera chivumbulutso wa ndima cha 1 ndi 2 imene kuti chivumbulutso cha Yesu Khristu. Kurandiza ndi bukuli ndi chivumbulutso la Yesu Khristu. Sadina kuti chivumbulutso cha mmasiku omaliza kapena chivumbulutso cha chimene chikachitika pa chirombo chopuka pansi zirombo zonene zonene kapena za nyengo yakuti yakuti koma kuti chivumbulutso cha Yesu Khristu. Kurandiza kuti nkhaniyo ya Yesu chimene Mulungu adavumbulutsira achionetsere akapolo ache ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa ndipo potutuma mwangelo wache anazindikiritsa ichi kwa kapolo wache kwa Yohana. Kurandiza kuti Yesu Khristu sadampatse mwayi woti sadabwera kukalankhula yekha koma Atate na amene adampereka ku anthu ndi kumpatsa ulamuliro woti alankhule tsopano ndiye mawu nga Yesu Khristu yekha basi.
So that means that wherever I read in the book of Revelation, I'm looking for what that scripture has to tell me about the Lord Jesus Christ, period.
Izizi zikutanthauza kuti ngati titati ndikuwerenga buku la chivumbulutso pena paliponse pamene ndikuwerenga ndiyembekezere kuti ndikufuna ndiyuke zimene Yesu Khristu akulankhula ndi moyo wanga zimene Yesu adalankhula osati zimene uneneri ufuna ulankhula kuti chani koma zimene Yesu adalankhula kwa ine mulunjika.
See, that's what preachers miss today. They know they can't get a crowd to come hear them preach of the Lord Jesus Christ, so they've got to come up with schemes and with prophecies and with end time. See, that all tantalizes. That gets people excited. But not the message of Christ and Him crucified.
Umumutu ndi mene anthu adataikira, mene adaponyela mawamurungu. Chonu mene kira kutu, chimene chene kira kutziwa ndishi. Chimene azitumika amurungu, azitumika amena amatumika amurungu, achenjera vanu. Nkwa kuti, ngadadadala likire Yesu Khristu yekha. Ndiye aponyana nawo anthu mpingo wawo sudzadza anthu sabwera mmalo mwake kuti anthu abwere akufunika poyamba awauze kuti ine ndineneri ndizikuuzani zokusangalatsani ndikuuzani zokhudza inoyo ndiye anthu akudzadza chifukoti auzidwa zokhudza iwowo osati chifukoti auzidwa za Yesu Khristu mmene momo ndimene anthu adaponyera mmalo mwake anthu makamaka akufuna aziuzidwa zinthu zokhudza iwowo osati zokhudza Yesu anthu aponya wolalikiraso aponyaso.
And here's another part that people miss, because it says to show unto his servants in verse 1, Revelation 1:1, which the things which must shortly come to pass. In other words, what was written was to be an encouragement to the early church and the tribulation and trouble that that church would face because of the testimony of Jesus Christ. It didn't have to do with end time prophecy.
Penanso pamene patavhura anthu kuti asemphe aphonye kwambiri, pandimaka mwe achivhumbutso 1 ndimaka 1. Imena kuti avhumbutsire achionetsere akapolo wache, akataonetsera akapolo wache, anthu amene uthenga wabwino unavhumbutuka mpingo wake woyamba. Ndicho kuti ndicho chaizi ziyenera kuchitika posachedwa. Akamati ziyenera kuchitika posachedwa, zvuti amakamba za nthawi yomaliza za chirombo zachi zimene anthu amaphunzitsa ayi. Koma amafuna kukaonetsera kuti amafuna kawaonetse zinzuzo chimene chidzapezeke kwa anthu amene aulalikira uthenga wabwino. Kulankhula kwina, uthenga wabwino utabwera kwa anthu umakawaonetse kuti pali phindu limene limapezeka, pali kuwawa, pali manzuzo amene munthu amakumana nawo chifukwa cholalikira uthenga wabwino kwa Yesu Khristu. Chimene amati chimene chioneke posachedwa apa.
It says he, that is the Lord Jesus Christ, sent and signified this by his angel, his messenger, unto his servant John. Remember when I said if you were isolated somewhere and had no other word, what would you want it to be? Well, here was John on the Isle of Patmos, and he was there because of the testimony of Jesus Christ. And yet, the Lord did not leave him alone. He brought him this word through his messenger, his angel, and by this means, then John recorded it. And that's what we read in the book of Revelation.
Chimene timachiwerenga mbuku la chivumbulutso lonse zili ngati monga imiyo nthawi yanu mutapezeka kuti muli kwanokha kopanda wina munthu abalanza anu opemphera nawo mwangokhala ndi adani amene uthenga wabwino saudziwa muli kwanokha mmene momwe ndimene zidalili ndi Yohane adali kwa yekhayekha onse achikhulupiro chofanana kudalibe ndiyeno Mulungu sadamusiye chomwecho Yesu sadamusiye chomwecho adamuvumbulutsira uthenga woti alankhule ndi anthu adali limene chifo adali koyekha mmene momo ndimene Mulungu amachitira kuti samakusiya wekha amakupatsa uthenga adalandira vumbulutso limene ndimene adalilemba kuti lizili buku la chivumbulutso.
Now remember when I said anywhere in Scripture where you find the expression the Word of God, like we do here in verse 2, you can substitute it by Jesus Christ, because that's what it says, who bear record of the Word of God. That little word and can also be translated even of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw.
Ndiyeno ndikumbuka kuti ndimalankhula zoti akamati mawu amanthauza Yesu Khristu. Kodi buku lopatulika pena paliponse pamene mukhoza kuwerenga muzionapo kuti pakulankhula za Yesu. Ndiye ndimaka 2 imene akuti amene anachita umboni za mawuwo pamene mukhoza kuti amene anachita umboni za Yesu Khristu ndi za umboni pamene akamati ndi za umboni mukhoza kuti angakhaleso umboni wa Yesu Khristu zimene zonse zimene anaziona.
That expression there in verse 2, who bear record, is an interesting term. It's a legal term. It's as if you were in court and now you were submitting testimony to the court. It's here in the United States, you have to swear on the Bible. I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. That's what they make you swear when you're rendering a testimony in court. That's the word, who bear record. But this record is of God himself, by God himself, concerning his son, the Lord Jesus Christ, the testimony of Jesus Christ.
Mkuzo wana ngari mawo sangalatsa, koma mawu yawo sangalatsa ndiwo opsha, ndiwo wawa. Amene ndimakatiwa kuti amene anachita umboni. Mawu ati umboni, umboni umachitika pa koti pokhapokha, pabwalo la koti. Akamati munthu ndi mboni, amakhala munthu opsha kwambiri chifukwa afuna aforokoze zinthu zimene zimene zidachitika. Kaya amalumbidwa mboniyo, ndiye ndi zinthu zoopsha kwambiri pamenepopo. Ndipo pa koti kuti muzindikire kuti pamene pajakumakhalapo opsha, ama kupatisa Bible akugwire nje ulumbire ne ulai ne ndine ne mboni oka sumbo ni so wina ona ma ai ko mboni weni weni wo ndine ku friend la kulepa nova anthu kuyamba kutani zijazo kuna nje uza kuti ama na nje kuti iwe yepo mino funo ufuno galikira uchendo wo wina wa Yesu Kristu uri nje weni weni ukote munje makau ko kula mvula zimene zozo kuti ufuno galikira uchendo wa Yesu Kristu weni weni panova na ndine ufuno kamba mlandu.
And you can see verse 3, blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy. Yes, there are many words, but one prophecy of this prophecy, it all is summed up in the testimony of Jesus Christ, who he is and where he is now.
Ndiwo amene asunga mawu achinenero. Kurotoza kuti akamati mawu achinenero. Mawonda amodzi musaiwale. Kurotoza kuti sima uneneri osiyana siyana ai. Oda anamene amasunga uthenga umodzi wa Yesu Kristu umene ndiuneneri umodzi umene udayikidwa. Osati mauneneri amene anthu amabwera nawo ai. Amenewo amakhala wodala. Auri nasunga zolembedwa momwemo. Kugwiritsitsa mawu a Mulungu, kugwiritsitsa Yesu. Pa kuti nthawi yayandikira.
When it says verse 3, blessed, that's talking about being God blessed. When the Lord asked the disciples, who do men say that I am? And Peter declared, thou art the Christ, the Son of the living God. The Lord said to him, blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood have not revealed this unto you, but my Father which is in heaven. That's that same word, to be blessed. Not only to read, but as it says there, to hear. To be given the hearing. That's the Spirit of God, revealing Christ in the heart.
Njeno, mawia wawo kwa njimaka siri ya mina uri, wodala. Akamati wodala. Akurantua zati munchu, amene ali mmalingaliro, amkalitso wa Mulungu. Amene ama karamu mmalingaliro, amene Mulungu ali nao, amkalitso wake. Munga swada muza Petro, pamene ada kuzo kukoda nfamanduone ni ama tindi nendani. Yanko ni mene Petro ada yanka uru woda ndiwe Simoni Bayona, chifuwa chupindi mwaze sizida kulula izi, kuma atatewa nga waku mwaba. Kuna tozo ni palikudala kwa kukulu kwa mtu, amene ama kala magariso wa mtu, amene kuru kwa nabdarisa. Nda kutiliza, woda nadi mtu wake utu. Osa ni wongo werenga, amena werenga, ndiwo amena akumba. Akamata amena akumba, kuna tozo ni, woda nadi mtu amena daka tiko kutu. Lo zindikira utenga wabwino weniweni wa Yesu Kristu. Urakambo tika kutu wa uzindikira utenga wabwino wabwino Yesu Kristu. Amene, uwe mtu wadala subano.
Verse 3 is a message in of itself because you ask, well, who are the blessed ones? Well, three things. They read, not with a veil over their heart, but they read with understanding, having been given the hearing, they hear the words of this prophecy, and they keep those things which are written therein. Keeping in the sense of guarding in the heart and mind. Those things that are written therein concerning the Lord Jesus Christ. He's all.
Ndino mwenye mwengane pakudala ako, pali zindu sitatu zimene zungu njiko kwa mwenye mwenye wadali tsika mwenye 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 Aku choya mbawodala na amena werenga. Kose ni kungo werenga kwa chifuwa nwa ama werenga mwose zindikira chini. Kuma amene mtima wawo ude tseku kila, mungu wade tseku kila mtima yawo kuna zindikira ucheza wabu ino. Amene wawo mtima wawo ude tseku kwa mungu, ada wapa tamzimu wakumfa. Ata taku umfa mau achine nero, mau a Yesu Kristu, ana wasungazo mau. Ata amene wawo amena werenga ndikufa ndikusunga, amene wana amena ama kala wodala, chifuwa mbukula mau utengu wabu ino Yesu Kristu.
It says, for the time is at hand. I believe that what was written here in the book of Revelation was primarily written to encourage the early church of that generation that was going through the suffering. Can we learn from it? Yes. But it's all about the Lord Jesus Christ.
Awumaliza kuri ndimaka 3 pakuti nthawi yayandikira kuna zili nthawi yayandikira kodi amakambo nthawi yake iyi ino idali nthawi imene chilimbikitso cha amakapereka ku mpingo umene wangobadwa kumene ndamana kuti nthawi yayandikira yoti mukumane ndi mazuzo ndi zowawa ndiye chifukwa zozuzo zowawa zafika inuyo ndinu wodala
Now in Revelation chapter 19, the Lord is revealing to John the glory of heaven, and those that have died and were martyred, and the blessing that they enjoy around the throne and the Lamb. And he speaks there of the day when the last of all that God has redeemed shall be brought to glory. Then there will be, in verse 9, that blessed, it says, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. It's not by invitation. It's not anybody want to come to the marriage feast of the Lamb? You got to make your decision now. No, it's those that are called by the Spirit of God unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, these are the true sayings of God. You see that, sayings? It's all about Christ. It's all about the Lamb.
Then how we eat up the 19, including the South Toshabuela, and Papedua, and Padua Mogosi for the Legio Tengawino, and Papa Missokozo. Say, Nikuma Petro, our grandson of Tenga Sobano, watching him to one family, and that Muruba Mogos, and as you think of the Tengawino to put your so crystal, Dimagana in Abudi, Dibo Anan and Dine, Lempa. Wodala, you are mene, I can need work of Candola one. As a matter, I can need work of Candola one. Southern Hazard Menavangaji Sango, Chomla dress to come in from somewhere. Aye. Cabella Menana with Zamanja, Cabella Menana set up in Pelola Liga, we know Angi. Southern Mazamene or Kuma Mini, I think that you go on pump, Adam Waita with Beracuno. On sale, we can go on pump with Cabellacu, a mini or Dan Wodala, Chipotle and the Candola Quati, Gipo Anan and Dine. Iwo ndiwo mau ona abungu. Akamati mau ona. Ndiyo mawo sonda amozi. Ulendo ni Yesu Kristu ndiwo ona wa mungu.
Now remember, as we saw in Revelation 1, the Lord communicated this word to John by an angel. And verse 10 says, I fell at his feet to worship him. So close was the communication and the word of this angel that caught in a moment, John fell at his feet of the angel and began to worship him as if he were Christ.
I
will tell you that as God's servant, if you faithfully preach Christ to your hearers, those that are the Lord's, when they hear you preach, it's as if they hear the very voice of Christ. And there's a danger in them becoming so attached to you as the preacher, because you do nothing but exalt the Lord Jesus Christ, that we have to warn them, just like this angel warn John not to worship me. Don't elevate me as the preacher. I'm his servant just as you are.
Yes. Ibu kosayo ida zamba kumpa utenga wabuino wenu wenu mene mula ligira. Aza umpa wafana na nikuti Yesu Kristo akulang kula ndi moyo wawo straight. Sa zamba ngati nuyo na mene mungulang kula. Asika mfa kuti Yesu akulang kula ndi moyo wawo. Now, chipeje tatalile chakuti atakamba kuri uyunde Yesu ni wenda amina kula kula ndi moyo wawo. Dzima kazi zosavuta kuti anthu ajayembe kukugwadirani, kukupembedzani. Chifukwa zimene zokhudza Yesu azimva stress zochokera mkama mwanu. Ndipo kuti mukakhale wosamala. Chifukwa Yohanenso adafika pofuna kulambira ngera kuti chifukwa amamva mawuwa kuti uyu ndi Yesu eneni amene alakula. Koma ngera kuti adafika polongo kuti usatero ine ndine kapolo mzako ndi anzawo wa abale ako usandigwadire. Kuronzeza kuti adzapa kuti inuyo mulemekeza Yesu Khristu yekhanthu adzafuna kukupembedzani ndi kulemekezani. Inuyo kakaneni mukanene kuti inenso ndine mzanu wochimwa wosowa chisomo wosowa chifundo cha Mulungu.
You remember we saw that when Peter met Cornelius and Cornelius fell down at Peter's feet and worshiped him. And Peter had to take him up saying, stand up, I myself also am a man.
Kumugwadira Petro kuti ambuye wanga Petro sakutana chiro munyamutsa kumbira usandigwadire nanenso ndine kapolo msako ndine munthu msako inesi ndine woyenera kulandira ulemu adakanaso Petro kupa chikidwe cha kurateni kwa kenturi ya Koloneliyo ndi Petro.
To me that's the evidence that a preacher is a true servant of God when they take no glory to themselves but they give it all to Christ. Don't look at me. The whole goal of our preaching is to exalt the Lord Jesus Christ. May our eyes be on Him alone.
Asalakalake mpingo anthu amene akutumikira nawo amulemekeze apereke ulemu kwa iyeyo asalole ayi ulemu ndi matamando alole zipite kwa Yesu Khristu yekha basi.
That's why here in Revelation 19:10 the angel said unto me, John writes this, he's writing this about himself, see thou do it not, I am thy fellow servant. You see the angels are sent to minister unto the heirs of salvation, is what the book of Hebrews says, as their fellow servants, even though they themselves have never been redeemed, they've never had to be redeemed, they've never fallen, God's kept them, but they're fellow servants. And it says, thy brethren that have the testimony of Jesus worship God. And this is the part I want you to see. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. It's not about times and seasons. It's about the testimony of Jesus. That's the spirit of prophecy. Whether in the Old Testament or New Testament, it's all about Him.
Yeah. Tikumuone Yohane adalemba yekha uthenga uwu umene amalankhula mngelo atamukaniza kuti amulambire apatse ulemu. Imene akuti ndipo ananena ndi ine tapenya usatero ine ndine kapolo mzako ndi mzawo wa abale ako akulankhula nawo umboni wa Khristu. Lambira Mulungu pakuti umboni wa Yesu ndiwo mzimu wa chimenero. Kurondeza kuti angakhale angelo adayikidwa kukapereka ulemu kwa Yesu Khristu kwangu kumiza uthenga wa Yesu Khristu ngakhale osanaliwo ombolidwa amene timamvera ku buku la Heberi iwo analiwo ongotumiza uthenga koma uthengawo umalunchika kwa Yesu Khristu. Ndiye ifenso anthu uthenga wathu unafunika ulunchika kwa Yesu Khristu ndipo palibenso uneneri wina umene uli pokha. Palibe uthenga wina umene tikoza utenga mbaibulo umene uli pokha. Palibe chimene chili pa zidutswa chile chilichonse ndi chokhudza Yesu Khristu kupita kwa Yesu Khristu ulemu wake.
Now come back here to Acts 10, and we're not going to get far. We're just still on the introduction here, but I wanted, by God's grace, for us to see, just as it says here in verse 36, Acts 10, 36, the Word, one Word, that's Jesus Christ, sent unto the children of Israel. And so what is it we preach? It says, preaching peace. by Jesus Christ. He is the Lord of all. That's what the whole purpose of preaching is, to point sinners to the Lord Jesus Christ as God's peace. In other words, there is no reconciliation with a holy God apart from what the Lord Jesus Christ came, did, and accomplished.
Zimaga 36 imena kuti mau amene unataka limba wonda abodzi amene adatumisa kwa ana Israeli mau mtundu wanji akulalikira uthenga wabwino wamtendere mwa Yesu Kristu ndiye mbuye wa onse kurandauza kuti mau uthenga wabwino ndi uthenga wa Mulungu umene umalankhula za mtendere umene mapezeka mwa Yesu Kristu ndiye Yesu Kristu ndiye mtendere wathu. Kotero kuti kupatula Yesu Kristu ndi zimene adachita ndi kuzikwaniritsa kalibenso kuyanjana kuyenda kulikonse kumene munthu akhoza kuyanjana nako ndi Mulungu.
Now the word preach, and here again we're examining even our own message by the word. The word preach, has a person preached if they have not declared the record that God has given of His Son? Can you say that they've preached? It's like I asked somebody one time, they said, well, they just come from their church meeting. I said, well, what did the preacher preach? And they said, well, he preached against immorality and adultery. Well, he didn't preach. And when you say that, people say, oh, so you think it's okay for people to go out and live in immorality and adultery? And I'd say, no, but the only remedy for any sinner is the Lord Jesus Christ and what He accomplished at Calvary. You can preach against immorality all you want to, but all you're doing is stirring up trouble.
Uthenga wabwino ulipo umodzi wa Yesu Kristu kuti Yesu ndani adabwera kuchita chani adakachitira ndani zimenezonso ndizo zokwana osati kulalikira zidutswa za zinthu zina kalekani chiwerewere lekani izi kumene kuti mungodzimatsa mavuto wena kuti muleke zinthu zimene sikukwanisa so zileka mwangodzima ngokakolo ukashosha mavuto wena.
That's why Paul declared that this is a faithful saying. You see the word saying, not sayings. This is a faithful saying. It's the sum of all of Scripture, that Jesus Christ came into this world to what? Save sinners, of whom I am chief. He said, I'm number one.
Akuti Yesu Kristu adabwera mdziko lino lapansi kukapulumutsa munthu anthu ochimwa mmodzi mwa iwo ine ndiye wamkulu wochimwa zedi.
The word preaching here in verse 36, he says the word which God sent. So that's what we want to hear. We want a word from the Lord, but the word which God sent, it says unto the children of Israel, preaching. It's in the present tense. It means that this is the ongoing work of a servant of God to preach consistently what? It says there, peace. The peace with God, the peace of God by Jesus Christ. He is Lord of all.
Keno mukabwele ya kundibaka 36 yo, imena kuti mawa amene anatumiza kwa anaise kuma kusoso kuma wongo chito tumizido ochita kubwele tedwa. Akulalikila utenga wabwino. Kuna ndozo onse amene ata zabwele mbuyo mwa mawuya wawa. Ata maka lalikila utenga. Azika lalikila utenga wabwino. Utenga wabwino azika lozira antu kwa Yesu Kristu. Kuna tuko chima Yesu Kristu atakwa nisajiku msoja. Utenga umene wawo nutenga wa mtendere mwa Yesu Kristu ndia mbuye wa onse ba.
I once read a preacher said that any message in its preparation and its presentation that does not have the Lord Jesus Christ as its beginning and the Lord Jesus Christ as its center and the Lord Jesus Christ as its conclusion or its end is a crime.
Ndimafuna ndilankhule moona mtima kwa onse amene amakonzekera mautenga kuchita kukonzekera bwino uthenga ndikuchotsamo Yesu ndikuchotsamo chimene Yesu adachite chipulumutso cha anthu ake koma ndikusankha ziphunzitso zina za mʼbaibulo zimene afuna akaphunzitse ku anthu chile chilichonse chimene munthu akhoza kulalikira chimene chamuchotsa Yesu chimene sichikumwika Yesu Khristu ngati mupewa chipulumutso chimene sichikuonetsa Yesu zindikirani umene undipalabula mlandu waukulu pamaso pa Mulungu.
There are a lot of preachers, so-called, committing crimes today. Every time they stand up and preach anything other than Jesus Christ and Him crucified, they are committing a crime. They're robbing God of His glory.
Chimene mwine kira kudziwa asitumiki wonsa amena kuchita zimene zizi akumulanda Mulungu ulemerero wake. Amene akupalamula mlandu wa ukulu pamaso pa Mulungu kuchotsa ulemerero wa Mulungu kutupire kwa Mulungu ndi malo la kutupire kwa iwo. Anthu amene uja akupalamula mlandu ukulu pamaso pa Mulungu.
In fact, that word preaching is a very specific word in the Greek language. It means to announce the good news.
Mauri ya watu ngoru nchika kwa mbili oti kulalikira. Tika mene nga mbuku mchila mkulochaji Greek. Agamati kulalikira. Ama nandazo ni kufotoko zila utenga wabwino.
So if we understand it that way and we read verse 36, it is to announce or announcing the good news of peace by Jesus Christ.
Kuna nchauza kuti, tika maile nga ndimaka 36, imene yoyo, imene akulalikira utenga wabwino. Kuna nchauza kuti kufotoko zira utenga wabwino, nkani ya wabwino, ya mtendere mwa Kristu Yesu.
There are many today that call themselves preachers that are lying on God.
Palitu kuindira antu panopa afili mbili. Amene amadzitcha kuti ndazitumika Mulungu koma kumnamiza so Mulungu. Amalingolalika uthenga wabwino. Akungo kumnamiza Mulungu.
Notice this is an exclusive statement. Preaching peace, announcing the good news of peace by Jesus Christ. No one else. It's not a cooperative between you and Jesus Christ that gets this done. No, it's by Jesus Christ, period.
Mawuya wawa akupatula, akupereka umwini, akufotokozera chindunji chenicheni cha mmene uthenga uyenekera kulalikidwira. Chifukwa kuti kulalikira uthenga wabwino mwa Khristu Yesu. Osatanthawe kuti uthenga wabwino wophatikizika iweyo ndi Yesuyo. Ayi, uthenga wabwino suusoka iweyo kukhalepo. Yesu sakusowa iweyo kuti uyanjane nawo uthenga wabwino. Iweyo mulibe mmene momo, muli Yesu yekha basi. Ndiwo ukamalalikira uonetsa Yesu yekha basi.
There are some today that preach salvation as if it's a negotiation between God and the sinner. So God has already put His signature on this paper through His Son, but now He needs you to sign your part to make it official. That's the way men preach salvation today. It's a cooperative.
Buddy, Queen Milan,
gulu lochuluka kwambiri lazitumiki akumalalikira nkhani yachipulumutso ngati nkhani yokambirana yoti munthu azikambirana mulungu kutopanga chisankho lero ayinapanga popeza inuyo mudakhazikitsa kuti mufuna kupulumutsatu wanu ndiye ineyo basi mupanga lero mufune inuyo munditengere zimene zijazo ndi kupalamula mlandu ndi kuononga uthenga wabwino mulungu sakusoweka munthu kuti akambirane naye pa nkhani yachipulumutso iweyo mulibe ayi ndithu muli yesu yekha basi.
There is no good news in telling sinners that God has done everything he can do, but now the rest is up to you. There's no good news there. The reason there's no good news there is because man is dead in his sins. Can you imagine me going out to the cemetery and saying to those dead tombs that if they would just raise their hand or they would say a prayer that God would deliver them? They're dead.
Can
you imagine if our Lord had come to Lazarus' tomb there in John 11, and when he had said to roll the stone away, and then he had stood there and just said, well, now I've come as far as I can, so Lazarus, it's up to you to make the first move, and then when you do, I can save you.
Hey, you know what I'm going to do? Ngati Yesu akadafika kumanda kumene Lazaro akagona ndiye kutine kuti chotsani mwala anthu kuchotsa mwala ndiye Yesu kulakula kuti iwe Lazaro ine nachilapo mbali yanga nakuchotsera mwala ndiye pangapo chisankho tsopano iwe utulukeko iwe tadzidzutsa kuti zikadatheka.
No, the Lord said, Lazarus, come forth. It was at his command that Lazarus came forth. That's the only way any of us can be brought to God is through the command of the Lord Jesus Christ, because he has paid the debt. He is our peace.
Lazaro sada teku zuka yeka anga kremwala udazo tegwa vayeyo. Ata funika wina jite kula murida kuli zuka. Kono liye sarangola murida pa Lazaro kuli zuka. Kawiyo mweyo Lazaro adazuka. Ndi mene momo mene ifelso. Atonse ndife ochimu anda kufa kwa masura mungu. Mene tima kwa ilapa masura mungu. Ndi mungu mwina mena mangola murida kuli zuka kwa ilapuno. Kwa
you see, this peace that we preach by Jesus Christ, God is the author. Look at Isaiah chapter 45 and verses 7 and 8. It's in the Old Testament. It's in the New Testament. What is this peace with God that is established by the Lord Jesus Christ? It's in his coming, doing, and dying. It's in his work that he came to accomplish for those sinners that the Father gave him from all eternity.
This what? 45 Isaiah.
Isaiah 45. Verses 7 and 8 is what we're going to read here in a little bit.
Okay. Njenomuka mabwera kuchipangano chakale kuti muyangane Isaiah 45 ndi maka 7 ndi 8 ikuonetsa koyera mmene munthu wochimwa amapezera chiyembekezo pamusungu kuti samasankha samaganiza samachitapo kanthu amasweka Mulungu mwini makusankha kwakendula mwili wake angolamulira kuti zichitike basi ngezimachitika mmene momo.
See, this is the God of Scripture. This is the God that men cannot know unless God is pleased to open their eyes.
Uyu ndi Mulungu wa Malemba. Mulungu wa Malemba ndi Mulungu wa Isika, wa Pimbika. Amene muntu sanga te kumuzindikira ndi kumudziwa ngati Mulungu satsegula maso ake kuti azindikire Malemba basi.
Notice he says, I form the light and create darkness.
Chifungu kamene kaya 7:45 ndi maka 7 akuti ine ndilenga kuyera ndi ndima.
In Isaiah 45:7, the second part where it says, I make peace and create evil. I the Lord, do all these things.
Tina tayamba kuyangana Yesaya 45:7, imena kuti ine ndilenga kuyera ndi ndima. Ine ndilenga mtendere ndi choyipa. Ine ndine Yehova wochita zinthu zonse zimenezi.
When we read this verse aright, we understand that it is God who gives light so that sinners can see and are brought to Christ, and creates darkness. In other words, leaves men to their own reprobate minds. That's a judicial blindness. That's God's right. Salvation's not a right. God's right is to save whom he will and condemn whom he will.
Ndiyeno mukamayangana ndi mmene iye akamati ine ndilenga kuyera kukutanthauza kuti ndi Mulungu mwini amene amachita kupereka kutsekula maso a munthu wochimwa kuti azindikire uthenga wabwino ndi kutsekanso wina wochimwa asauzindikire uthenga wabwino akhale mukusadziwa kwake ndipo mawuya wangokhazikika ngosasinthika adasiya wena asadziwe mawu a Mulungu ndipo sadzadziwa adapanga wena akazindikire mawu a Mulungu. Kota kuti mawu a Mulungu ndi kuwala kwa anthu amene Mulungu wasankha kuti aone, komanso mawu a Mulungu ndi mdima kwa anthu amene wasankha kuti asaone.
When he says there, I make peace, you read it, Brother James, and I don't know whether you had insight into my notes ahead of time or not, or what I was going to preach when you read Ephesians chapter 2, but that peace that has been established has been established by the blood and righteousness of the Lord Jesus Christ. That's how God makes peace with sinners.
You know, mawati ineyo ndilenga mtendere. Sinuja wabusa amalega muna ziwa mwene ndidi ndilagilene. Ndadango ndinakoda kwa kwenye kutakula Efeso, chapter 2 jayo, amina wabasosa mtendere. Akapaka mbasa mtendere. Zikutanzoza kuti mtendere. Akamali nendirenga mtendere. Urenda ndi Mulungu mwini amenada lula mwana wake afe. Kufako ukoko. Kuro ndi kukako. Ndiwa mtendere. Umena wada perekedwa. Kanchu ochimwa. Osankidwa. Amene maswao azatsegulidwe.
But also it says he creates evil. So if God has purposed to let men follow after every wind of doctrine and pursue all of the things that they really in their heart want to pursue because there's no interest in Christ anyway, then God has determined that.
Ndiyeno, mwini mwona uri ine ndilenga mtendere, komanso ndilenga choyipa. Kutanthauza kuti ndi Mulungu mwini amene adalenga choyipa, adalenga kuti anthu ena uthenga wabwino asadzaudziwe, mmalo mwake azitsata ziphunzitso zachilendo ndi ziphunzitso zimene si mawu a Mulungu. Ndipo ndi amene amakakamiza anthu kuti pitani muzikamvera ziphunzitso zimene si mawu a Mulungu musadziwe ineyo. Pamene ine ndiye Mulungu adapanga dala zimenezozo, anthu ndipo adzazithamangira ziphunzitso zimenezozo chifukwa tisazizindikire kuti zoyipa, koma ndi Mulungu mwini amene adazipanga kuti azithamangire choterera asazindikire uthenga wa mtendere.
This is where most of the world has it wrong today, because they have the world divided between good and evil. They say, well, if there's good, God did it. If there's evil, then Satan did it. No. Notice, I, the Lord, do all these things. There's one God over all. And he is the one that determines the salvation or the condemnation of sinners. It's God's to do as he will.
Yes. Chimene chikudziwa, Mulungu wathu ndi Mulungu amene amafuna chabwino, komanso ndamene amafuna choyipa chibwere pa wathu. Kodi kuti dziko lapansi lidagawa limanaulize bwino zonse zimachokera kwa Mulungu, zoyipa zonse zimachokera kwa Satana. Ndi mmene anthu adaganizira zokhudza Mulungu, koma Bible siyankhula choncho.
Zikulankuwa kuti ineyo mnuwake ndalega choipa, ineyo mnuwake ndalega chabwino. Kwa kuti choipa chikamachitika kwa wamenisha chitikirazo, ndi Mulungu mwini wamene walola kuti chibwere kwa iwo. Chamtendereke ndi Mulungu mwini wamene walola. So sense anazipanga ndi Mulungu ndicho alinga. Choti akewo azindikira kuti chikamachitika wabwino, amene si aka sazindikira kuti chikamachitika wabwino.
If Isaiah had been alive when Peter declared to Cornelius the word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all, you would have heard Isaiah say, Amen. Peter wasn't saying anything differently than what the Lord through Isaiah had already declared, especially when you read verse 8. How does God make peace? Well, it says, drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness. That's talking about the coming of the Lord Jesus Christ. Heaven opened, and Christ came in the flesh, God in the flesh. The Word was made flesh in righteousness. That He is God's righteousness. It's not in us. It's in Christ.
Kuti zimene Yesaya adalankhula ndi zomwezonso zimene adalankhula Petro, ndipo uthenga wabwino sumasiyana konse ndi umodzi unayenera kukhala ofanana mu ndima ka 88 kulankhula mawu. Imene ikuti igwani pansi, usweze kuchokera kwina kwake, akuti igwani pansi inu amwamba kuchokera kumwamba. Akamati inu amwamba, kunandoza kuti agwe pansi, zimatandoza kuti kulankhula za chilungamo cha Mulungu chichoke kumwamba, Yesu achoke kumwamba. Abwere kudziko la pansi, akafere pansi, akafere anthu akadziko la pansi. Mwera kamali igwani pansi inu amwamba, kuchokera kumwamba, thambo litsanulire pansi chilungamo. Kuzonso chilungamo chichoke kumwamba, pamene chilungamo ndi Yesu. Kuti Yesu achoke kumwamba, afe kudziko la pansi, kuti dziko la pansi litseguke, kuzonso afe kuti libalitse chipulumutso. Yesu akatsika akachoka kumwamba, kufera pansi, pamene chipulumutso chioneke.
The picture here is of a seed being sown and God blessing the seed and causing it to rise up and bring forth fruit. It's a picture of Christ coming to this earth in righteousness. The seed sown is his own body and his death, because Christ said, except the seed fall in the ground and die, it cannot produce. But this is how God has purposed to establish peace. The skies pouring down righteousness, there's your rain. Let the earth open and let them bring forth salvation. In other words, God has a people he's purposed to save, and let righteousness spring up together. In other words, that it is in righteousness that God saves everyone that he saves. It's according to that righteousness that Christ came and earned and established, and God the Father imputed upon completion of that work. And he says there, I, the Lord, have created. It can't be any clearer than that.
Ndakamati igwani pansi ino amwamba kuchokera kumwamba thambo litsanulire pansi chilungamo akunanthaza kuti Yesu Khristu achoke kumwamba abwere pa dziko la pansi afere anthu dziko la pansi litseguke kunanthaza kuti iye ujayo afe nayikidwa mmanda kuti libalitse chipulumutso. Kuti chipulumutso kuti chibwere kubala kukhazikika pa dziko la pansi, chidakhazikika pokhapokha kumwamba kutatsekuka, Yesu anachoka kumwamba kukafa pa dziko la pansi. Nchifukwa chana kuti libalitse, Yesu mwina adayankhula kuchipangano chatsopano, kuti ngati mbewu sigwa mthaka nifa, singathe kubala chipatso. Kuti pamene yafa mbewu, mpamene mabala chipatso. Ndiapa kuti nimeletse, kuti nimeletse chilungamo chimele pamodzi. Akamati chimele pamodzi, pamodziwo akuphatikiza ndi onse amene Yesu adabwera kukawaferawo. Kuti Yesu adabwera kukafera anthu, anthuwo ngakufa kale. Ndi atu kaliye ujayo, monga imene kila kufa mbewu kuti imele. Pakudzuka Yesu uyo ni mbegu zine zimene zidaliza kufa kale zidadzukira pamodzi nkutuluka tsopano atatero adakhala ndi moyo. Ine ndine Yehova wakuchita zinthu zonse zimenezi. Ukataza chipulumutso sichawonse ayi koma ndichawokhala amene adamera nawo pamodzi nthawi imene mbewu imamera imene ndi Yesu Khristu amauka kwa akufa. Pachifukwa ichocho chipulumutso ndi chisomo.
See, this is the word that God has sent. There's only one word that he declares, and that's what those he raises up preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. There is no other way of peace. Any other way is a false way.
Ndipo tenga wongo mtendere umene umapita kwa anthu ake amene Khristu adawasankha ndipo yake ndikamabwerera kumene kuja kwakuti akulalikira uthenga wabwino wa mtendere mwa Yesu Khristu ndiye mbuye ambuye wa onse kutanthauza ndi ambuye wa onsewo amene adaferedwa nawo kukanawo limodzi tsiku limene lichana pachifukwa chocho ngati anthu salalikira uthenga umenewo kuti Yesu adabwera kukafera anthu ake ndipo adakaukitsa anthu ake ndipo okhawo amene adabwera kukafera ndikuwapulumutsa umenewo suthenganso iyayi ndi nkhani za wanthu mulibe cholowa mu mfumu mulungu amenewo akuvalamula mlandu.
If you ever run into anybody, and you will, that says they have a problem with this message, they really do. That man will not bow. That's the problem. It's because of his rebellion. But you just have to read them, Isaiah 45, 7, go all the way through, but 7 through 9. Woe, verse 9, woe unto him that striveth with his maker. You have a problem? It's with God. Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth, what makest thou? Or thy work, he hath no hands. Their problems with God, that's their problem. They're in rebellion.
Ndiye inyo mutakafika kwa walalikira anthu uthenga wabwino umenewu mwachidziwikira anthu adzaukana adzautsutsa adzanyesa nawo chifukwa anthu amafuna muziwauza kuti mulungu amakonda aliyense afuna nonse mkwapulumuna koma ngati atakapita kukutsutsana upanga chani angowabweretsani mwawerengera Yesaya 45 kamuwerenga chapulala chonse it's okay zili bwino koma takaona ndimaka 7 ndi 9 ndi 7 8 mukapita supervisi yaka 9 imene ikuti tsoloka kwa iye amene akangana ndi mlengi wake ndikuwauza kuti sukangana ndi ine ine ndikungola nkhula ma mulungu iwe ukangana ndi mlengi wanga ndiye ndiwe watsoka pale wa mapale a dziko lapansi kodi dongo linganee kwa iye amene aliumba kodi upanga chiyani kapena ntchito yako iye alibe manja iweyo ngati ufuna kutsutsana kuti zoku kutsutsana ta ambuye ndiwe phale la mapale.
Well, we're going to have to stop there, but one other scripture in Romans 4:25 and 5:1. This is the way of peace. This is what it is to preach peace by Jesus Christ. It's to declare that work that he came to accomplish in his life and his death to be what God has accepted and by which he has established peace for those sinners for whom Christ died. There is no other way.
Romans 4, verse what?
Romans 4, 25 and Romans 5, 1. We'll read it here in a bit.
Chipoja kutesa ife olungama. Pamenso Roma chapter 5 ndi maka 1 imene imaonetsa kuti popeza tsono tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro tikhala ndi mtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu.
It says who was delivered for, that word for means because of, on behalf of our offenses, and it says was raised again for or because of our justification. That shows you right there that when Christ was raised from the dead, those sinners for whom he died were forever justified, declared righteous before God. It's in his life and death.
Njipaka mukaerenga Roma 4 ndi maka 25 imene akuti amene anaperekedwa chifukwa cha akamati chifukwa cha zikuendeza kuti aperekedwe adaperekedwa wolakwa ndiweyo ndi adalowa mmalo mwako chifukwa cha kulakwa kwako zidapangitsa iyeyo aperekedwe akuti chifukwa cha zolakwa zathu naukitsidwa
chifukwa cha kuti Yesu aitonga kuti chifukwa chekulapwa kwako iyada kubitsidwa kuti iwe shokere woungitsidwa mene momo ndimene ukhazikitsira Yesu ndi mlowa malo wachipulumutso chathu.
Now, when we get into chapter 5 and verse 1, be careful how you read it, because the first part says, therefore being justified. How? By the blood of the Lord Jesus Christ. Then read the rest. By faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Faith is not our justification. It's the blood of Christ that is our justification. Faith is the gift of God to see what God has accomplished and to reconcile us in our hearts to Him. That's what He does for everyone for whom Christ paid the debt.
Ngeno mukamalenga buku la Roma chapter 1, Roma chapter 5 ndi magawaniyo, muzolenga mosamalitsa kwambiri chipamene paswa nthabatayika kwambiri. Chifukwa kuti popeza tsono tayesedwa olungama, tayesedwa bwanji olungama, chifukwa cha imfa ya mwana wake Yesu, chifukwa cha kukhetsedwa kwa mwazi, chifukwa cha chimene so Kristo adachita, tisapangitse pe tikhale olungama. Zotsatira zake ndi chikhulupiriro tikhala ndi mtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Kristo. Sindalondeza kuti munthu amakhala chikhulupiriro chimene chimabweretsa chilungamo. Ayi, koma chikhulupiriro ndi mphatso imene imabwera kwa munthu amene chilungamo chaperekedwa kwa iye chifukwa ndi Yesu Kristo wamupera. Ndiye munthu woperekedwa ndi Yesu Kristuyo namene amalandira mphatso ya chikhulupiriro chifukwa walandira uthenga wa mtendere.
Simply put, everyone for whom Christ paid the debt, God the Father does in time send this word of peace by Jesus Christ, the good news, you see, and draws them to Him. He'll lose nothing of all that the Father's given Him.
Yes. Amene atate anali nawo mdzanja lake nawapereka kwa mwana wake Yesu kuti awafere. Chipulumutso chawo chidatheka amangodikira nthawi yake yoyikika imene Mulungu adayika kale ndipo pa nthawi imeneyo atakafika pamalo amenewo mu nthawi imeneyoyo adzakumana nawo uthenga wawowo ndipo uthenga uja udzawabweretsa kumuwa kukhulupirira Ambuye chifukwa iwo ndi nkhosa ndipo palibe ngakhale mmodzi amene adzasiyidwa kunja kutayidwa kapena kukapita kumalo kumoto palibe ngakhale mmodzi chifukwa onsewo imfa ya Ambuye wathu Yesu Khristu idawapinduliratu kale akungoyembekeza nthawi yawo yakuzindikira uthenga wabwino ndi kuyanjanitsidwa nawo.
And that's why the Lord directed Peter to bring this word of peace by Jesus Christ to Cornelius and his family. It's because they were ones that God in His gracious purpose from eternity purposed to save and for whom Christ had already paid the debt. And now they would hear the good news.
Chifukwa nayenso anali mmodzi mwa anthu amene Yesu adabwera kukawafera amene akungodikira nthawi yawo yoyikika kuti auzindikire uthenga wabwino. Ndipo nthawiyo itakwana, Kenturio Koloneliyo adauzindikira uthenga wabwino umene udalalikidwa kwa iyeyo. Mmene momo ndi mmene muli kutsimikiza kuti onse amene Khristu adawafera amangodikira nthawi yawo yoyikika kuti azindikire uthenga wabwino. Ndipo amaumva ndi kukhulupirira mu nthawi imeneyoyo anthuwo.
We'll leave it there for this week, and Lord willing, come back again next week and pick up with verse
37.
Amen. Amen. How great thou art, knowledge. Uye wanga. Ndikalingalira tu zachito zonse zadzadzalalu nyenyezi zo ndimabiguoguda zikomose mulimbavu zanu zimuwanga. Ewa lo, uri milanu, milanu, uanku, lo, kolo, si. Zimuanga. Zimuanga. Alleluia. Genoanko. Lukulu. Mugalanku. Lama di buo guda. Penakulo. Diga ora o te adumu che si te na buda vale sa vitamo di muanga Gloria, l'ultima wa busca, bule buna, ese lama, simu anga,
simu anga,
mama uri dilano, dilano go,
simu
ay 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 go.
Let's look to the Lord. Gracious Father, I thank you for your mercy and grace. I thank you for this time in your word. And I pray that you would give us a hearing, that we would not have just simply heard with physical ears, but by your Spirit from the heart, causing us to look to Christ alone and rejoice in him. You are the sovereign God. Your blessed Son is the Lord of all. In his hands you have put the matter of salvation and condemnation. And if any of us are to be condemned, it would be our just desert. We don't deserve salvation, but we read and we hear where you save sinners, and you do it by your grace. And so it's in that, by that same grace, that we look to you, and we wait at your feet as a servant before the master. We don't move, we don't breathe, we don't say anything but what you give the order. And when we hear you speak peace, we know that our salvation is sure. And so as we read and hear this word week in and week out, may we not be presumptuous to assume that you owe us anything, but that if you're pleased to save such sinners as we are, we know that it will be all because of your Son, the Lord Jesus Christ. And that's the preaching that we declare, preaching peace by Jesus Christ, period. And so we bow in awe and wonder that we should even have any understanding of this message. And we give you all the glory for opening our eyes to see Christ, not just in one portion of Scripture here or there, but in all of the Scriptures. This is the record that you've given of your Son. And so we pray that indeed you have received the glory in all that's been said and done today because of your Son, the Lord Jesus Christ, in whose name I pray. Amen.
Amen.